What up on music? The G beat. Jai, mana tabu ya? Ya wa shani wa, ini shani. Shani, 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 shani. Tapa kira
janda. Suspect.
Redwap.com.
Dumbe.
The beat load.
Nisha pita madez na afika Ichalo nangu chishupe ndenu inapolika Ni part of the party Lele kuchesha Can we dance to these beats Ni mpanga kwe fialo Fialo Ni mpanga kwe fialo Fialo
Watika chilari raka wala na kona watarari Kamenyu wa shireta wapapa tinena salari Kandeo chani talara roke na kapolarari Kande angasha fekitora nikesha ndepwara riga
Ni mpanga kwe fialo
Ipo putarari ni mastika Amana ni kunoko mastika
Ni mpanga kwe fialo
Mewa pipa na pesha tinastika We keep good vibe na enda patwa tika
Tijelisha biti mururu shaishemo I black out fima wala shafishemo Itunko ibike body demo Ndesha lete pepa kia mchile memo Bagaita wakosa kufi vyongo fia deteka Vipenta pa mento kuipente Shefialo ni fifine ta kuwabe na fimbi Eka detu wale lole lewa mbitaka But we pona mundaka Daka Iwe itichine echaka Ni part of the party Nele kuchesha Tijelisha biti Madez na Afrika Ichalo nangu chishupe ndenu inapolika Ni part of the party Lele kuchesha Can we dance to these beats Ni mpanga kwe fialo Fialo Ni mpanga kwe fialo Fialo
Watika chilari raka wala na kona watarari Kamenyu wa shireta wapapa tinena salari Kandeo chani talara roke na kapolarari Kande angasha fekitora nikesha ndepwara riga
Ni mpanga kwe fialo
Ipo putarari ni mastika Amana ni kunoko mastika
Mewa
pipa na pesha tina stika We keep good vibe na enda patwa tika Inimbosha kukote misana kunofo sharira rira Inkote shaba mwane ntungu kwa tisha shirarira Wakai kumitanso wa ipetango tutaira Kapondo kabusha fefyongo waranga itaira Kwe wachinja nisho walo nesa pato shanyu Yenga mpoka fiosara muka shinu ine mpanyu Yenga bada koma kesta ula ya kuanu Yengo reshta potwa la wanse kukwanzu Na shire azuka poni nishinishi mangana Baile fishuri Ira monishima Taka velele wotoro poka keshima Turi mpepeshi mikora minofwe fishima
DJ Lisha pita madez na Afrika Ichalo nangu chishupe ndenu inapolika Ni part of the party Lele kuchesha Can we dance to these beats Ni mpanga kwe fialo Fialo Ni mpanga kwe fialo Fialo
Watika chilari raka wala na kona watarari Kamenyu wa shireta wapapa tinena salari Kandeo chani talara roke na kapolarari Kande angasha fekitora nikesha ndepwara riga
Ni mpanga kwe fialo
Ipo putarari ni mastika Amana ni kunoko mastika
Ni mpanga kwe fialo
Mewa pipa na pesha tina stika We keep good vibe na enda patwa tika
When I take you to the next party like a normal fest I'm feeling the beat Tifi fialo fili besti Fuko ya ntiku mwela ili next Na watongo la tala sunkanya west Ibila ale sunkana tumoni Tenya imboko shijo filoni Fiona ule kwa chita kwa kabe mailo Bounce to the beat baby tie kwa down low Insansa kwa chano kukumba O eyes on me name pia mumatumba Nelo ni nelo kateka fialwai Cha bless ito lamba fia mapali DJ Lisha pita madez na Afrika Ichalo nangu chishupe ndenu inapolika Ni part of the party lele kuchesha Can we dance to these beats Ni mpanga kwe fialo Fialo Ni mpanga kwe fialo Fialo
Watika chilari raka wala na kona watarari Kamenyu wa shireta wapapa tinena salari Kandeo chani talara roke na kapolarari Kande angasha fekitora nikesha ndepwara riga
Ni
mpanga kwe fialo Ipo putarari ni mastika Amana ni kunoko mastika
Ni mpanga kwe fialo
Mewa pipa na pesha tina stika We keep good vibe na enda patwa tika
Ivi e fialo aida You in the still DS2 SDN RG H9 H2 105 Niggas Quad WGM998 Platform Niggas K-Boy H-Kids
It's a vibe
Black Cypher but feeling bad Patrick Don What up for music CMK
ZWAP.com